Bad man shot. Stage your OC on the beat, number one for the nation. Number one reggae, Rasta for Rife, first one Steve.
And let's shot. HP soka use sika Mikey. Hey, I am a OC, brrra. Hey,
one is better than zero.
I'm gonna continue to
day. And this is jargon. Kanda na ulimona makabako. Na ulimona kutwako. Kanda na ushinganye kavekako. Vikiko vya formula ifi. Kanda na ulimona makabako. Na ulimona kutwako. Kanda na ushinganye kavekako. Vikiko vya formula ifi. Ah, jikiza.
Kunda pae kutimwa na nena uwaswiza kuyanda. Just believe life ike za kanda. Kulonda ukashumu ni story ya kuyanda. Pae kutuwa zizina za kutongo shoka. To have better life chinge kutokoloka. Kosuwa se mkangane heta. Yome eji maanwe seki kupala tata. Chamu life kuundisha mchima. Time time kuyanda chechi kukuma. Pae umo na kuhanda na kuhanda. Mimoshi mauna hiti lina mina hiti limwa mprrra.
Kanda na ulimona makaba. Na ulimona kutwako, kanda na ushinganye kavyekako, vikiko vya pwa mulaifi. Ah, jikiza, ah, jikiza, ah, jikiza, vikiko vya pwa mulaifi. Ah, jikiza, ah, jikiza.
Hoku wa kushikiza mangao njine ladi. Uliwa kwenu vali na kuyanda. Bana ono obe uli na vyo wakupinda. Wako wakukola na chiferelo. Kupwa na upite kuhanga kwa sata na ngolo hey. Sumisa mwebea kulemba kuona. Wako wakukizikitanga ufuku na msana. Shikao pako wakushikiza.
Pako wakushikiza.
Wemi shikao pako wakushikiza.
Pako wakushikiza.
Kanda na ulimona makabako. Na ulimona kutwako, kanda na ushinganye kavyekako, vikiko vya pwa mulaifi. Kanda na ulimona makabako, na ulimona kutwako, kanda na ushinganye kavyekako, vikiko vya pwa mulaifi. Ah, jikiza,
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 akola mumifuwa.
Ah, jikiza, vikiko vya pwa mulaifi. Ah, jikiza,
anguna kutirike. History, baba dende ama kuba kona poverty story. Akubali vana kumona vihuli. Amena yove sepa ya milio oho uli. Eli hakile kukupala uka. Laife iwa kumona sepa shina kushinjika. Akayesa kwa si ufapureti. Ya kukasa liye sepa ngengwa wa racheti. Akayesa kovya kulisembulula. Linachichimene fumisa moku fefulula. Akandana uli mwena kumakava. Yandalelo hamene vya maza vya kukukava. Brrra.
Andana uli mwena kukava. Na kutwako, kanda na ushinganye kavyekako, vikiko vya pwa mulaifi. Kanda na ulimona makabako, na ulimona kutwako, kanda na ushinganye kavyekako, vikiko vya pwa mulaifi. Ah, jikiza, ah, jikiza, ah, jikiza, vikiko vya pwa mulaifi. Ah, jikiza, ah, jikiza.
The managers came back. I, Mr. Vizo Katis, El Kaluda is on this. A BYK, hey, I am Utaki.
A teacher man in Bekuno, a teacher King Likasia, Yokapalo Kalushi, Akacha. Hey, yo Fika Asia, a galaxy Kuchinundu, Akacha. I just get Christian. Hey, I got you on this one. And you're Joseph Lunga, one super seer.
It's a lot of
stream, download, and share.